sele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile shinto ngibonile loluva babethile ayisuka ngiphathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile shinto ngibonile loluva babethile ayisuka ngiphathele. Ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile sinto ngibonile loluva babethile ayisuka ngiphathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile sinto ngibonile loluva babethile ngiphathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo.